n'inkongi yatangiye ahagana saa mbiri n'igice za mu gitondo hano I Kigali mu Rwanda mpagera rero nasanze ari abaturage cyane abakarani bakoreraga aho ngaho ndetse n'abari bafite ibikorwa by'ubucuruzi bafatanije n'inzego z'igipolisi bari kuzimya bakoresheje amazi yabugenewe ndetse n'amazi ya ruhurura wabonaga ko byari ibintu nyine by'akavuyo niba ariko nabyita hari igice bigaragara ko cyari kirimo amamatera ndetse n'ibikorwa by'ububaji cyari cyahiye cyakongotse bagenda bagerageza kuhazimya
wabasi wabashije kuvugana n'abari bahafite ibikorwa by'ubucuruzi niba se byashobotse baravuga iki kuri izo nkongi z'imiriro
bake nabashije kuvugisha nubwo abandi bari mu gahinda bigoye ko bakira icyo batangaza baragaragaza ko ari ikintu cyabatunguye ariko noneho bagatunga agatoki insinga z'amashanyarazi zitari zikoze neza kuko aho mu gakinjiro ka gisozi cyangwa se agakiriro n'ahantu hakorwa ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi ubwo rero uwo twabashije kuvugana yitwa François Uwamahoro ni umucuruzi yarahacuruzaga inzugi yavuze ko yahombye byibura miliyoni 40 eka tumunze
natwe byadutunguye twatangiye akazi tubona umurura twatatse nacyo twabashije gukuramo
mutakaje nk'ibintu bifite agaciro kanganiye
na miliyoni 40
mwari mu bwishingizi se ku buryo byabyishinganye ku buryo mwavuga ngo wenda siranse izabafasha
oya twateganyaga kubujyamo
murakurikizaho iki rero hari ubundi buryo bwo kugira ngo bubashe gukomeza business idanimo
ngo nyine ikigiye gukurikiraho ni ukwisuganya tugatangirira kuri zeru niba tuzabona abagira neza cyangwa ikindi natwe ntacyo turamenya cyangwa n'abafasha bwa leta tuzabona ubufasha bwo kuri leta bwo buhoraho bifuza yuko yadushyikira tugakomeza ibikorwa byacu
wakoreshaga nk'abakozi bangahe ubwo
dukoreshaga abakozi 10 n'abandi bahigiraga ibintu by'imyuga nabo nk'icumi
ubu ni François Uwamahoro umwe mu bari bafite ibikorwa by'ubucuruzi twavuganaga na radio Ijwi ry'Amerika nyuma rero ndaya aho twavuganye na bwana Tade Twagirayezu ni umuyobozi cyangwa ni perezida wa koperative ikorera aho ngaho nawe yatubwiye ko uko ibikorwa byatangiye mu kuzimya ndetse aduha n'agaciro k'ibyahatakariye ndeka rero tumunze
shimira n'abaturage cyane ba hano mu gakiriro ka hano hano hari amakoperative agera muri 4 ariko bose bikusanyirije hamwe baza kudufasha mu gihe polisi yari itaraza abaturage bagerageje gukoresha amazi bagerageza no gukoresha imicanga ku buryo basanze ibintu bitarangirika byose hahiye amaterasi zigera muri ateliye zigera muri eshanu n'ibikoresho bibarirwamo ariko iyo hataza kuba abaturage nabo ngo babunganire polisi byari wari ikibazo kuko aho hose hari bushye hagashira kandi hano hari amaterasi arenga 95 ibyahiye ubu ntabwo namenya estimasiyo yabyo ariko ikigaragara cyo ni uko ntabwo biri hasi ya miliyoni 300 nababwiye ko hano hari ibikoresho biri furazire cyane ku kintu cyitwa amashanyarazi ariko ikintu tugiye gukora tugiye gufata ingamba zikomeye kuko turi expose ku mashanyarazi tugiye no kugerageza kuyarwanya wenda nka bimwe tugiye gukora amashanyarazi buri muntu hano yari afite insitarasiyo ku giti cye ariko tugiye gukora ibishoboka byose noneho tugire insitarasiyo imwe muri rusange kugira ngo tugabanye izo nkongi za hato na hato
Eric bagira ubusa iyo nkongi y'umuriro yabaye mu gakinjiro so ya mbere ivuzwe mu mujyi wa Kigali izo nkongi zose ziterwa n'amashanyarazi
ni ibintu bigenda bitandukana ariko akenshi gishyirwa mu bikumo majwi mu matwi n'amashanyarazi nubwo wenda igipolisi kugeza ubu ngubu kitaragira icyo gitangaza wumvise ko na Tade Twagirayezu yashyize mu majwi amashanyarazi kubera ko buri mucuruzi muri buri cyumba cya buri mucuruzi abafite uburyo acunga amashanyarazi ye yavuze rero ko nk'uko babyumvise abategetsi radio Ijwi ry'Amerika ko hagiye kubaho uburyo bwo kugira ngo amashanyarazi ahurizwe hamwe nk'imwe mu ngamba zo kurwanya izi nkongi z'amashanyarazi na cyane ko icyo wafata nk'umwihariko muri aka gace kinjiro ka gisozi kari mu kane ka Gasabo hano mu mugi wa Kigali byari ubugira gatatu inkongi nkizi zibaye ahanini rero bamwe bakavuga ko bishobora kubatera igihombo na cyane baba abakozi babakoreraga yewe n'abakoreraga aho ngaho ibikorwa by'ubucuruzi ariko nanone bakaba bashyigikiye ko bashobora kwisunga amabanki akabaguriza Vincent Nshimiyimana.
Urakoze Eric bagira ubusa munyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali. Umunsi mwiza.
Umunsi mwiza nawe Vincent Nshimiyimana.